kimwe n'imbwirwaruhame ya mbere mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Kuri uyu wa gatanu nabwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abo mu karere ka Nyamagabe ku ntera bagezeho mu iterambere. Yizeje ko ibyo yabasezeranije muri iyi manda y'imyaka irindwi bigenda bigerwaho, ariko ko bigomba kwisumburaho cyane mu bikorwa remezo bikiri bike. Umukuru w'u Rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ari buzabikemura. Perezida Kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga cyihaye mu muvuduko w'iterambere.
Utangiye cy'imyaka itanu ariko urambwira ubu mugiye kubikora, wabujijwe n'iki kubikora igihe byari bikenewe byavuzwaga kandi bigenda bigaruka buri gihe ukabaza uti habuze iki? Hagira ugusobanura icyabuze? Iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze, uwabuze ni we wagombaga kubikora. Iyo mikorere ntabwo ariyo njye numva twasezeranye tuvuga buri gihe mu buryo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda, byifuzo dufite byo gushaka gutera imbere, byo kwihuta, byo
mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri Perezida Kagame humvikanye ibya ba rwiyemezamirimo bahemukira abaturage. Aha inzego zose zagerageje gusubiza Perezida Kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo. Hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka Nyanza.
Nabanje mu mudugudu ndamutsinda, njya mu kagari ndamutsinda, njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda, njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nabanasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye, nanjye ubwanjye ni umugore w'isezerano kwa nyakwigendera Niyonsaba Eugene mu karere ka Nyanza.
Kuri iki kibazo Perezida Kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi irindwi abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo, bitaba ibyo umukuru w'u Rwanda akakikurikiranira.
Mwicara gusa mugategereza uza kubageza, umwe ntabwo mugera mu kibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba ari cyo kintu kidahari.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo. Urakibaza kubera ko
mwakiriye kenshi, urananirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana n'imfubyi nabo uko bameze.
Baza kubikosora Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Ikibazo ninde yagira umuntu nkurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya nimvuga kuri iyo bagezeho, niba mutaragikemura muraza kugira ibyago. Abantu birirwa biruka inyuma kuzarinda banogoka nabo.
Kuva umukuru w'u Rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi ine mu ntara y'Amajyepfo no mu Burengerazuba, mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke, cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nishimiye ko haje ino nk'abamubonye kugira ngo nkemurire ikibazo cyananiye. Naje mu buruhukiro ntabwo imvura nyinshi, uratubwira ngo ntitutahe sinakurenganije, twaratangiye kuko twangaga kunyagirwa, nanjye ndakubohora ngo utahe. Ariko none nakubonye, wigeze kuza ikadu wambise iki kibazo, none ngiye kukibaza barambata barahatura, kandi uribuze igihe wahemukira bikatu. Ikibazo cyanjye rero mu magambo make, nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Martine mwene Ntabwoba na nyina Nyirabaziga bitavahinda. Ibyo mumfasha, nabyaranye n'uwo mugabo Ndamakeya umwana. Umwana yacikize amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi.
Kagufashe muha abantu bazagikurikirana.
Urakagira amata nk'ayo waduhaye Kagame Paul Kagame. Tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko, noneho rero ya nzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyana muye, noneho ubwongo bw'isambu nari ifite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere, kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite. Tumaze gushyiramo inka mu rugo, afataho akukobwa kugira umugore nk'uwo aramutunze meya arabizi, aho iyo umunsi wese guhera hasi mu murenge wa Cyanika arabizi, ndasengereza ndanganura nta rwego twageze.
Ibi kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana. Icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atari ko byose bikemuka, kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo. Inyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze. Ariko umwanya babana muto biteganijwe ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'Iburengerazuba kuri uyu wa gatandatu, aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi. Ahwagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.